www.najimsafi.com. Tanjaro Garanaro
Love no completely Kwako sinu semi Na vilo livo nuna baby Love na vichenji Mzuri na ufeki Vilo livo nuna baby Nuna no Pezi letu siya siri tena dale Najitangaza hazarani Oh baby yeah. Oh baby yeah. Nayo ni pandani ya baki chumbani Iba kisiri ya wewe nami Oh bebe yeah. Oh bebe yeah. Bila mipaka Kama mwili nitatoa sadaka Umelizalia wakufanana Mana weso namba tasa Unanipa na sinzia Vile najisevia Oh baby hey. Oh baby hey. Benzi letu siya siri tena dale Najitangaza hazarani Oh baby hey. Oh baby hey. Nayo ni pandani ya baki chumbani Iba kisiri ya wewe nami Oh bebe yeah. Oh bebe yeah. Ah Najitangaza hazarani Oh bebe yeah. Oh bebe yeah. Unayo ni pandani ya baki chumbani Iba kisiri ya wewe nami Oh bebe yeah. Oh bebe yeah.
Take five now. Take five.